wansangani mwavuge mazima omuli musalina nayo mukwano nalina nze ne mukyala wange nga tweyagala laba bwetuyingirira n'otusattulula wasooka na kunekwanya mpita mukwano gw'owooya kiri maddu wanzizangako newakanga mmanyi ninabbosa singa kumbe wali nekigendererwa kuntwalako maka gange okukozesa ensimbi nate nze omwavu ntyo otankuleke otwale ninne nze ndifuna omulala nabwomututte okalya takatataka nkulekere katonda tankuleke otwale ninne nze ndifuna omulala nabwomututte okalya takatataka nkulekere katonda nalaba kukyalanga newanga tokwayo waka n'obulabo bwaleetanga samanya kikuli munda ensengendo ze nagendanga ewala nga mudda mu nju ne mukyekola ekimala gwe ne mukyala wange mu nnyumba yange mutuuse mu kisenge kyange osome kitabo kyange muline munowoyo akulaze papula zange ataddeko redio yange awatali nsonyi yadde nkuleke otwale ninne nze ndifuna omulala nabwomututte okalya takatataka nkulekere katonda kankuleke otwale ninne nze ndifuna omulala nabwomututte okalya takatataka nkulekere katonda kale nasoma gw'obuvaaso bugatto busikatu bupafimu obw'ebbeeyi nabikolanga mu bwavu kuba nze yali omwami wansasulamu n'amaanyi omukono gwaffe gwaliwo watabula tetwali tuzimbye kwe n'obikungula kyuka abenga nasoberwa mukwano gwange mwennyini yakinkola ono munange yandago mululu n'ebintu byange n'abinzijago mu bulamu bino forget me you call your empress ekyantabula wakola nonsense bife to father man and fire burn bye mwakola n'ebimukwasa kikikale kye nali sikuwa laba nabo wewe siruwaza nkuleke otwale ninne nze ndifuna omulala nabwomututte okalya takatataka nkulekere katonda kankuleke otwale ninne nze ndifuna omulala nabwomututte okalya takatataka nkulekere katonda kankuleke otwale ninne